Palazi watu hoji na jiwaga sechuji. Pesa mobu bila dadi, zikisha kwa pochi weka kadi.
Pesa si tumi tumiga, jueni kama kumbi kumbi. Na wanangu tupo kama kumi. Mka unatasha, dige nanifa. Shaki washa, wape tarifa. Mka unatasha, dige nanifa. Shaki washa, wape tarifa.
Singo sina chiki, yani legendary kama biki, na kama tawilaya kama niki.
Kama zuchu misukari, napeleka moto. Wanajonga misijari, wataomba foto. Mka unatasha, dige nanifa. Shaki washa, wape tarifa. Mka unatasha, dige nanifa. Shaki washa, wape tarifa.
Shaki washa, wape tarifa.